exclusive from soloplayer.ng.
Me and more. Tell more. Ooh, baby. Mona more. Hakuna mwingine kumsikia kwenye masikio yangu. Hakuna mwingine kumuona kwenye macho yangu. Ni bebe, ni bebe. Hani, nishushe mabani. Ni gege, ni gege. Mikoko tabani. Mi amor. Nikuite jina gani, baby? Hani, boo. Jina gani mahabuba lazizi. Monamo. Oh, monamo.
Kimamba on the beats.
Hey, hey, yeah. Baby, hey. Moyo nivonika never seen before. Unavyonipa never seen before. Wengine wanini. Oh la la la. La la la. Never seen before. Tewote mpaka kifo. Madunga embe wanini. Oh la la la. La la la. Kwenye joto ni pepe. Kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge.
Nishushe mabani. Nigege, nigege. Mikoko tabani. Mi amor. Nikuite jina gani, baby? Hani, boo. Mona mo. Mi amor. Nikuite jina gani, mahabuba? Jina gani?